waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Kooxo yuhuud ah ayaa ku buurinaya raisul wasaaraha in uusan iloobin la dagaalanka nacaybka yuhuuda antisemitism xilli uu bilaabayo isbeddello waaweyn oo lagu sameynayo sharciyada hubka ee Australia. Dowlad goboleedyada ayaa iyaguna ka fiirsanaya in ay adkeeyaan shuruudaha ruqsadaha hubka, islamarkaana ay mamnuucaan in dadka aan muwaadiniinta ahayn ay hub yeelan karaan. Talaabadan ayaa dhalatay ama ka dhalatay weerarkii ka dhacay Bondi Beach. Madaxa sare ee Executive Council of Australian Jury Daniel Agion ayaa sheegay in hoggaamiyasha siyaasadu ay wax ka qabtaan nacaybka lagula kaco yuhuuda. Xildhibaan sare oo ka tirsan xisbiga Liberaalka isla markaana ka tirsan bulshada yuhuuda, Julian Leeser, ayaa u sheegay ABC in loo baahan yahay tallaabo degdeg ah oo ay dowladdu ka qaado antisemitismka. Waxa inta ku daray in isbahaysiga coalitionku uu dhisayo guddi ka hawlgalaa la dagaalanka nacaybka yuhuuda.
This task force is really about looking at three things. Firstly, ensuring that we're continually engaging with the Jewish community to make sure that we are representing their views properly.
Guddigan hawlgalka ah waxa ay diiradda saarayaan saddex arrimood. Marka koowaad, in aanu si joogto ah ula shaqeyno bulshada yuhuuda si aan u hubino in aan si sax ah u metelino aragtidooda, isla markaana aan cadaadis ugu saarno dawladdu in ay si buuxda u hirgeliso tallaabooyinka warbixintii Jillian Sig. Marka saddexaadna, waa in aanu wax ka qabanno arrimaha la xiriira la dagaalanka argagixisada iyo isku xirka hay-adaha dowlad goboleedyada iyo federaalka, ayuu yiri. Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa dhinaciisa ka sheegay in la dagaalanka cunsuriyadda yuhuud nacaybka ama antisemitism aan la iska indhatiri karin ama la iska indhatiri doonin xilli la isku dayayo in la adkeeyo sharciyada hubka, inkasta oo adkeynta sharciyada hubka ay kasoo horjeedaan xisbiga National Party iyo kooxaha kale ee hubka u dooda.
We'll call all of the legislative responses required if we need to do something more.
Waxaan samayn doonaa dhammaan jawaabaha sharciyeed ee loo baahan yahay, sida haddii loo baahdo inaan wax ka qabano hadallada nacaybka. Waxaanu mamnuucnay hadallada nacaybka. Hadalladu nacaybku waxay horseedi karaan gacanqaad. Haddii loo baahdo in hoos loogu fiirsado iyo in la ballaariyaba, diyaar baanu ahay, ayuu yiri. Mucaaradka federaalka ayaa si ku meel gaara u hakiyay siyaasadooda muranka dhalisay ee la xiriirta soo galootida kadib weerarkii ka dhacay Bondi Beach maalinkii Axada. Hogaamiyaha mucaaradka Susan Lee ayaa la filayay in ay toddobaadkan ku dhawaaqdo siyaasadda cusub ee xisbiga coalitionka ee ku saabsan soo galootida, taas oo ku salaysnayd sheegashooyin ah in heerarka soo galootiga ee Australia ay aad u sarreeyaan. Hase yeeshee, Miss Lee ayaa sheegtay inay hakisay ku dhawaaqistaas sababo la xiriira walaac ku saabsan wada noolaanshaha bulshada oo daciifaya iyo suurtagalnimada in dood ku saabsan socdaalku noqoto mid kicisa xiisado. Hay-adda Cancer Council Victoria ayaa soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahayd, taas oo muujinaysa in gobolka Victoria uu diiwaan geliyey tiradii ugu badnayd ee kiisaska cusub ee kansarka tan iyo markii diiwaangelinta guud ee kansarka la bilaabay sanadkii 1982. Warbixintu waxay sidoo kale markii ugu horreysay eegtay xiriirka ka dhexeeya faafitaanka kansarka iyo fursadaha badbaadada ee bulshooyinka soo galootida iyadoo la adeegsanayo xogta waddanka ay ka soo jeedaan. Waxaa la ogaaday in dhowr kooxood oo dibadda ku dhashay ay muujinayaan heerar ka sarreeya kuwii caadiga ahaa oo ku saabsan kansarka beerka, caloosha, qanjirka, thyroidka iyo beeryarada, halka kansarada prostateka, mindhicirka iyo maqaarkuna ay guud ahaan ku sarreeyaan dadka ku dhashay Australia ee ku nool Victoria. Taageerayaasha daawanaya ciyaarta cricketka Ash Test oo maanta ka dhacaysa Adelaide Oval ayaa loo adkeynayaa amaanka kadib dhacdadii argagixisay ee Bondi. Booliska South Australia ayaa adeejin doona askar dheeraada oo leh tababar oo wadata qalab heer sare ah si ay uga jawaabaan dhacdooyin argagixiso haddii ay dhacaan. Taliyaha booliska South Australia Stephen Grant ayaa sheegay in tallaabooyinkan ammaanka ee dheeraadka loo qaadayo taxaddar dheeraad ah awgii.
There is no intelligence at this time that indicates that there are any increased levels of threat or security risk around the cricket.
Waqtigan haadirka ama jirto wax xog sirdoon ah oo muujinaysa in ay jirto khatar ama halis amni oo sii kordhisa oo ku saabsan ciyaarta cricketka ama munaasabad bulsho oo kale, balse si kastaba ha ahaatee waxaanu qaadanaa dadaal iyo feejignaan si aanu u hubino in dadka ka qaybgalaya ay si kalsooni u yimaadaan iyaga oo og in ay ka qaybgalayaan munaasabad ammaan ah oo si wanaagsan loo maamulay, ayuu yiri. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu dhowaan dacwad maxkamadeed ka gudbin doono BBC-da Ingiriiska, taasoo ku saabsan warbixin ay ka diyaarisay hadalladiisii ka hor weerarkii 6 Janaayo 2021 ee lagu qaaday aqalka Kongreska ee Mareykanka. BBC-da ayaa sheegtay inay iska difaaci doonto dacwadan ka dhalatay tafatirka khudbaddii Trump ee 6 Janaayo ee sanadka 2021, taas oo lagu soo bandhigay barnaamijka dokumentariga ah ee la yiraahdo Panorama. Dokumentariyo maxkamadeed oo lagu xereeyay maxkamadda federaalka ee Miami ayaa muujinaysa inuu Mr. Trump uu dalbanayo magdhowdan 7.5 billion oo dollar oo Australiana.
In a little while you'll be seeing I'm suing the BBC for putting words in my mouth, literally they put words in my mouth. They had me saying things that I never said coming out.
Mudayar kadib waxaan dacwad ka gudbinayaa BBC-da sababtoo ah waxay afka iigu rideen ereyo aanan oran, wax aanan sheegin bay iga sheegeen. Waxaan u maleynayaa inay adeegsadeen AI iyo wax lamid ah ereyo aad u xun oo ku saabsan dhacdadii Janaayo ee 2020-kii oo aanan oranin bay sheegeen inaan ere, ayuu yiri. Trump ayaa qirtay in BBC-du ay raalligelin bixisay, balse waxa uu sheegay in dacwadu aysan saameyn aan ku celiyo, balse waxa uu sheegay in ay idaacaddu aanay samaynin isbedelo hay-adeed oo macno leh oo loogu hortegayo waxa uu ku tilmaamay xadgudubyo saxaafadeed oo mustaqbalka dhici kara. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky iyo 34 wadan oo kale ayaa si rasmi ah u ansixiyay qorshayaal lagu dhisayo hay'ad magdhow oo ka shaqeyn doonta khasaaraha Ukraine soo gaaray ama ka soo gaartay dagaalka uu Ruushku ku soo qaaday. Golaha Council of Europe la yiraahdo ayaa fududeeyay dhismaha guddiga caalamiga ah ee dacwadaha magdhowga, kaas oo u ogolaanaya muwaadiniinta reer Ukraine inay dalbadaan magdhow la xiriira burbur, khasaare iyo dhaawac uu sababay Ruushku tan iyo markii uu duulaanku bilowday bishii Febraayo 2022. Golaha Yurub ayaa sheegay in Ruushku mas'uul ka yahay bixinta kharashka iyadoo aanay weli jirin wada cad oo lagu qasbi karo Ruushka inuu bixiyo magdhowga. Wakiilka sare ee midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda ee amniga Kaya Kallas ayaa sheegay in ay jiraan tusaalooyin hore oo arrintan la mid ah.
After Iraq's invasion of Kuwait, the United Nations Compensation Commission was able to use Iraqi oil revenues.
Kadib duulaankii Iraq ay ku qaaday Kuwait, gudiga magdhowga qaramada midoobay ayaa lacagta shidaalka Iraq ka reebtay magdhow la siiyay Kuwait. Ruushkuna taas uun buu la mid yahay, laakiin marna iskii uma u bixin doono magdhowga, ayay tiri. Kumanaan qaxoonti ayaa ka cararay dagaalo cusub oo ka socda bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo maalmahan dambe u soo baxsaday ama u cararaya Burundi iyaga oo ay colaaduhuna sii kordhayaan. Hay-adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo UNHCR ayaa sheegtay in ku dhowaad 64,000 qaxoontiga ay durba u gudbeen ama ka gudbeen xadka Burundi, iyadoo la filayo in tiraduna sii korodho. Dadka qaxoontiga ayaa sheegay inay xaaladdoodu hadda aad u adag tahay.
We have no sanitary facilities. We have no food or firewood. We also have no water.
Ma haysano adeegyo nadaafadeed oo cunto ama haba aanu dabka ku shidano toona biyo ma haysano aanu ku qubeysano habeenkii banaanka ayaan seexana habeen hore waxaan dhex seexanay roob welina wax ma aanan cunin ayay tiri kooxda M23 la yiraahdo ayaa qabsatay magaalada toddobaadkii hore kadib weerar xawli ah oo ay bilaabeen bishan iyadoo in ka badan 100 kooxood oo hubaysan ay u tartamayaan qabsashada dhulka hodanka ku ah macdanaha saadaasha hawada ee waddankuna maanta sidan ayay ahayd magaalada Perth waxaa loo saadaaliyay qayb ahaan daruur 26 degree Adelaide na qorax 34 degree Melbourne qorax 32 Canberra inta badan qorax 33 degree Sydney inta badan daruur 26 Brisbane shuuxyo suurtagal ah oo subaxii ahaa 72 Darwin shuuxyo sii yaraanaya iyo duufaan 38 degree sarifka lacagahana waa sidan maanta halkii dollar Australianka waxaa lagu sarifayay ebar dhibic $66 Mareykanka ah ebar dhibic €56 ah ebar dhibic £19 ka Ingiriiska iyo $1.14 oo dollarka New Zealand ah warkii arbacaduna intaas ku dhanyahay
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.